Jensi ya mapia ano from Tanzania. Chenchere, we forget our stress, man. We vibrate together. We dance together. We celebrate together, amigo. Kazi yedele. I was a cani, I was a cani. I was a cani, you know. I was a cani. I was a cani. I was a cani. Nitumevocha nauri, alafu usitoke. Nishajipanga vizuri, na feni nkupepe. Haiwezekani, hakuna demu jeuri, mbele ya mafekeche. Nikunyoshe pombe vizuri, alafu nigome. Haiwezekani. Sijala una iPhone macho matatu. Wigila nini nyo apara usijali watu.
Haiwezekani.